Exclusive from ZambianMusic24.com.
Hey, yeah. Spong.
My feeling make it.
Kwa etugu kiwa halim, siniwe ali kukiwa amin. Kama mapenzi maji ntachimba visima, nisiku kose nkaumia. Takuwa motuti ukiwa mbali nami, nomba milele ubaki na mimi hani. Ukiwa gauri takuwa sherukani, zina nitesa nisia. Tusiachane baby oh, mageta mengone tu ya fungui. Usionekane mpenzi oh, kufiche ndani wasikuchukui. Mnitazame mwenzi oh, na ayo macho ya nuru rain. Nazuri wako video, mimi niseme nini tena. Yu nakupenda yu.
Everything in my life, switch your lighter in my life.
Yeah, yeah.
Baby, everything in my life. Woo. Because of you, this heavy in my life. You're my everything in my life. Hakuna we bila me in my life. Because of you, this heavy in my life. Sina wa sita wa saba, nimempa moja namba. Pezi lime ni bamba, ame ni bamba tumebamba. Ninege wakanfunga gikamba, usiku narudi kwa banda. Sio kwa yake misamba, sipigi winacheza tu. Tusiachane baby, mageta minguni tuyafungwe. Usonekane mpenzio, kufiche ndani wasikuchukwe. Nitazame wenzio oh, na yo macho ya nuru wine. Uzuri wako video oh, mimi niseme nini tena.
Yu nakupenda yu.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
The Mix Killer.